Ataba kulira ebyenjigiriza wamu n'ebyobulamu munisipaali y'Ekira balabudde okuggalawo amasomero aganaajeemera ekiragiro kya ministry ey'ebyobulamu ku nsonga y'okutangira wamu n'okwekuuma ekirwadde ekya Ebola. Senkusu Michael nga yavunaanyizibwa ku byenjigiriza mu Kira munisipaliti alaze okutya nti singa amasomero tegateekawo mbeera yakwewala mu kirwadde kino ate kino kyandwaliriza gavumenti okutaataaganya olusoma olwa ttaamu eno.